Ngiyabonga mfowethu Neville. Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha mfowethu Neville nethuba lokuhlala ezindaweni zezulwini futhi kuKristu Jesu. Nezibalo azizange zingikhathaze kuhlala njalo kungixhuxhumisa. Niyazi ngisekhaya kakhulu uma nginesibalo esincane ngoba yilokho engicabanga ukuthi ibandla likho. Yebo, nginombhalo walokho othi ungesabi mhlambe omncane kuyintando enhle kayihlo ukunipha umbuso. Futhi ngingayilo mhlambe omncane engifuna ukubalwa kanye nawo ngalolu suku kulowo athi ungesabi. Futhi siyajabula kakhulu ngenhlanhla yokwehla kulobu busuku. Uthi angifikanga ngenjongo yokukhuluma emizuzwaneni embalwa nje eyedlule kukhona ofike emnyango. Futhi ngenkathi ngiyisendlini yokutadishela ngithola enye ingqikithi yenkulumo ngilungela enye indikimba engifuna ukuyisebenzisa manje khona nje emihlanganweni ezayo yase-Phoenix nase-Tucson nakhona konke lapho. Futhi nje bengifideka ngempela emoyeni niyazi ngezinto ezinhle zikaNkulunkulu mayelana nesigcino, indaba nesigcino. Nomngame uyafika futhi wangitshela ukuthi bekukhona obefuna ukungibona. Futhi ngikutholanga kahle kwase kuthi kamumva ngani wathi uzoba khona ezansi enkonzweni lobusuku na. Futhi ngathi ngicabanga kanjalo. Futhi ngaqhubeka ngizama ukuhlala ngisemoyeni walokho engangikwenza. Futhi uyabuya futhi wathi bekungumuntu ogulayo ezela ukuzokhulekelwa. Ngathi awu manje ke ngizokwehla ngiye enkonzweni empeleni niyabo futhi ngikhulekele abagulayo. Ngihlala njalo lokho niyazi lezo zinto sifanele singene kuzo ngokukhulu ukushesha okunokwenzeka uma abantu begula futhi bedinga. Noma ubani oke wagula uyazi ukuthi kujatshulelwa kanjani ukuthi usho ukuthini ukuphiliswa ngamandla amakhulu kaNkulunkulu. Nokuthi kuyinto eyisimangaliso kangakanani ukuthi kuyinhlanhla kanjani. Manje ngesonto elizayo elilandelayo uma inkosi ithanda umfowethu Neville futhi kungekho namunye wabo ona noma yini into eyispecially. Ngicabanga ukuthi ekuseni ngesonto elizayo ngiyokwethula umlayezo wami kakhisimuzi kubantu. Ngoba ukubazisa abanye babo bavela kude niyazi futhi njengaseGeorgia nezindawo ezehlukene. Futhi lokho kuzobenza babuyele emuva kusenesikhathi ukuba bazithengele okwabo kakhisimuzi nezinto. NoBilly usanda kuphuma nje futhi wangitshela kusho udadewethu uDelores kusihlwa ngesonto elizayo ngaphambi kwenkonzo nje unolunye uhlobo oluncane izipho ezincane zabantwana. Uhlelo okuncane lapha abazoya kulo niyazi umdlalo omncane kaKhisimuzi bafuna ukuzibeka ngaphambi kokuba kuqale izinkonzo. Futhi ngithe awulokho kuzoba ngesonto kusihle kungeke na? Wathi yebo. Ngathi lokho ngeke kuphazamise nakancane ngaleso sikhathi. Manje niyabonga lesibili oluzayo kusasele usuku ngaphambi kwaKhisimuzi. Khona ke uma noma ngolesibili oluzayo iviki ngiKhisimuzi. Ngakho lokho kuzocindezela abantu niyabonga kuzobeke sekudingeka babuyele ekhaya kusasele usuku ngaphambi kwaKhisimuzi nangomsombuluko. Ngakho ngicabanga ukuthi yebo amaviki amabili kunjalo amaviki amabili kulungile. Ngakho ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngizoza kulobusuku futhi ngazise abantu uma inkosi ithanda nomfowethu Neville akanakho okuyispecial. Ukuthi ngokuvamisile ngiyathanda kunikeza umlayezo wami kaKhisimuzi ebandleni nomlayezo wami wePhasika nanoma yini inkosi eyibeka enhliziyweni yami ukuba ngiyinikeze. Futhi ngesonto elizayo inkosi ithanda kuseni ngesonto elizayo nginikeza. Futhi sizathu sokuba ngiyuthathe kuseni esikhondleni sakusihlwa lapho abantu ovela kude benentambama yokuhamba ukuze bafike ekhaya niyabo. Futhi ngikoka ukuba nawo ebusuku ngicabanga ukuthi ikusihlwa lingcono kakhulu. Ngiyayithanda inkonzo yakusihlwa lapho ilanga lishona okuthize okunye. KwakunguNkulunkulu ensimini yase-Edeni ku-Adamu wayefika ngokuphola kwakusihlwa futhi akhulume ku-Adamu niyabo. Futhi ngiyayithanda inkonzo yakusihlwa. Kodwa nendlela imininingwane eyiyo lapha ukuthi kungangcono ngibe nawo ekuseni futhi ukuze abantu bakwazi ukumuka. Futhi ngiyajabula ukuthi iTabernakele liyanwetshwa lapha lize liyofika endaweni elandelayo phandle kwedlule kithi lapha sibe nenye indawo enezelwa kulo. Emva kwakho konke ukukhathazeka nokukopisana ekugcineni sesinayo noma ikanjani. Niyazi umfowethu uBoswet omdala wayevamise ukuba nokuncokola athi ingane ekhala kakhulu kunazo zonke ithola ukunakwa kakhulu impela. Ngakho lokho ukuthi akube yikho konke niyazi futhi ngakho ngicabanga ukuthi uyasikhokhela ukukhala kancanyana kanye ngesikhashana anicabangi kanjalo na. Ngakho futhi ngifuna ukuphawula ngomfowethu Anthony nabakhe ahambisana nabo lapha ngalo music. Ivele ngangena nje futhi ngakuzwa lokho. Futhi niyazi lezo zinsimbi ngamacilongo. Bengifuna oyedwa abantwana bami okungenani oyedwa wabo kuba adlale icilongo nabo befutha izinsimbi. UBecky waqala ophiyaneni kodwa usekulelo banga lobutitshana into ethize niyazi okungukuthi usefuna ukuyeka manje. Futhi waqala uthisha wathi bazofanele baqale umusic odumile. Hayi manje angisho niyazi ukuthi ngisho ukuthini iziqalo zomdlalo umusic nokunjalo zomusic weclassic ukuze bathole umusic wezenkolo ku. Uma esenyukela emazingeni akhe aphakeme kulokho khona ke uyacabanga awungizovele ngiyeke. Futhi ngingi abantwana bayinkinga uThempeleni kufanele kube lubizo likaNkuluNkulu kwasekuqaleni nje ngikholwa ukuthi uDadewabo uSara emuva lapha ya uzomehlula empeleni futhi akakaze abe nesifundo. Ngakho ke ubizo likaNkuluNkulu lungcono uma luyisiphiwo kanjalo. Kodwa ngiyalithanda icilongo. Ngiyakhumbula ngenkathi bebusisa leli tabernakele phandle lapho ekhoneni amacilongo ekhala ingxenye yosuku phandle lapha. Phansi esiphambanweni lapho umsindisi wami afela khona, phansi lapho ngokucolelwa esonweni ngakhala, lapho enhliziyweni yami igazi labhecwa ngenkathi ngiphosa ingqikithi yenkulumo yami etsheni legumbi. Futhi ngiyakhumbula ngobunye ubusuku ebandleni iTrinity Methodist ngenkathi uDokotela Morrison omdala. Abaningi benu bantu ababe saphila emumva ezinsukwini zami bayamkhumbula uDokotela Morrison, indoda engcwele endala. I-Asbury yalahlekelwa ngenye indoda edumile kunawo onke selokhu kwaba khona i-Asbury ngenkathi belahlekelwa nguDokotela Morrison ebudaleni bakhe, indoda endala emesabayo uNkulunkulu. Futhi ngangikuthanda njalo kumuzwe Shumayela. Futhi ngaya ngale ukuyomuzwa ebandleni iTrinity Methodist lapho. Futhi ngalowo busuku abafana ababili baphuma kuvulande omncane ophezulu lapho nje unkosikazi nami senyuka. Futhi babebambe amacilongo abo ebheke phezulu kanjalo nalawo macilongo lapho futhi babedlalalelo phansi esiphambanweni lapho umsindisi wami afela khona. Leso siphambano esikhulu phezulu esiqongweni siphenduphenduka. Ngavele ngame emgwaqeni futhi ngalalela nezandla zami zisemoyeni nje ngaqala ukudumisa uNkulunkulu khona phandle angikwazanga ukuzibamba. Kukhona uhlobo oluthize lwamadlingozi phakathi komKristu ozelwe ngokusha uma lishayisa okomthambo kukhona okuzofanele kwenzeke yilokho kuphela okukhona kukho. Oh, ayikho into enjengolwazi lwesipiliyoni lomKristu wesikhathi sakudala. Bengingethathe lutho ngalo ulwazi lwesipiliyoni sami bengingelushintshanise nemicebo yeze umhlaba wonke ngeke ngisho nangaso sonke isimo sokuhamba kwelanga kanye nezinkanyezi nakho konke ngalokho uJesu angifundise khona ngaye uqobo. Kukhona umuntu othize ohlezi nathi ngaso sonke isikhathi uma ngibheka emumva enhliziyo yami iyaxhuma. Ngumuntu engimbone ethatha isidlo ngobunye obusuku ehamba ngenduku yokuqhugela.
Did anybody ever tell you you look like Oral Roberts?
Ukhona osowake wakutshela ukuthi ubukeka njengo-Oral Roberts na? Ngiyakutshela ngaso sonke isikhathi engibangaki nike nambona Oral Roberts cishe nonke uma engabukeke efana no-Oral Roberts kwenzekile ngabuke ngemumva. Futhi ngicabanga ukuthi ungumuntu omkhudlwana kunano Oral Roberts. Kodwa nje ukubuka indlela akama ngayo izinwele zakhe nesimongo sakhe nesimo sakhe futhi njalo ungumuntu obukeka engathi unesithunzi ehlezi njengo-Oral. Futhi ngakho ngicabanga njalo mfowethu Oral ubukeka nje eyinto efana naye. Mfowethu Oral uqala uhlobo oluthize lesikole seBhayibheli phande lapho manje ngiyakholwa noma okuthize ngezwe ngakho ngelinye ilanga. Yini? I-University yebo. Umfowethu Carl Williams ungomunye wabokugcina nje kuso wohlobo oluthize angazi nje ukuthi kuyini manje. Manje khumbulani ngesonto inkosi Thanda sizoqala nginephasika noma umlayezo wakhisimuzi. Bese ke ngiyabonga ngethabernakele eseliqaliwe.
And then I hope that this
Manje ke ngethemba ukuthi lokhu akuzukuba siso kuphela isengezo nombolweni kodwa kuzoba isengezo emseni uNkulunkulu azowupha ibandla lethu inhlangano yethu noma hayi inhlangano kodwa ibandla lethu elisibuthanise ndawonye yalithanda futhi futhi ngizothanda nje ukusho lokhu angizokuthatha isikhathi eside kakhulu Kodwa nginezinto eziningi engifanele ngizisho kodwa angizokuzisho kungathatha isikhathi esiningi kakhulu Kodwa ngithanda ukusho lokhu kuyinto engingeke ngayisho Kukhona izinto wonke umuntu uyaqonda ukuthi niyazi futhi kusegameni leNkosi nokho ungeke ukusho Niyabo kufanele ukugcina kuwe niyabo Kodwa isehlo esithize esikhuphukayo futhi besilokhu sikhona isikhathi eside esilungiselela ukwenzeka. Esingethusile ekuqapheleni umoya ongcwele unyakaza phakathi kwabantu kuya kuleyo ndawana nabo bengazi nento eyodwa yasemhlabeni niyabo kodwa ngibone umoya ongcwele unyakaza uya kulokho. Ngizokwembula inkosi ithanda ngesinye isikhathi esivumayo.
Remember,
manje kumbulani lokho kukhombisa uNkulunkulu phakathi kwabo.
As someone, I believe, brother, yes.
Njengoba omunye ngiyakholwa umfowethu yebo ushilo esikhashaneni esedlule umfowethu Neville ushilo ukuthi uNkulunkulu engabali okwethu okwethu ukungahleleki phakathi kwethu noma ungaziphathi kahle kwethu emehlweni akhe. Ukuthi umbuni owaya ukuyobheka uIsrayeli futhi bakwazi ukubona ngeso lemvelo ukuthi kwakungahlelekile kanjani ukuthi babenze kanjani okungalungile futhi babefanele baqalekiswe kodwa umbishobhi owahlulekayo ukubona kwakuyilelo dwala elashaywayo naleyo nyoka yethu siniyabo yenza ukubuyisana Ngakho niyabo lapho uBalamu ebheka uIsrayeli wasibona isizathu sokubaqalekisa niyabo kodwa lapho uNkulunkulu ebabheka wabona ukubuyisana wathi unjengezimpondo zenyathi amen ubani ozobeka noma yini endleleni yakho na anokumesaba kangaka uNkulunkulu alunge kangaka amathende akho yileyo ndlela uNkulunkulu ababona ngayo niyabo hayi indlela abantu abababona ngayo Hayi ngendlela ababe nesithunzi abakhulu abababona ngayo kodwa indlela yena ababona ngayo uNkulunkulu leyo makube ingcenye yami leyo makube ingcenye yami ngokuba angenalutho phakathi kwami engingathi ingeyami anginanto ezandleni zami engiyilethayo ukuphela nje ngibambelela esiphambanweni sakho niyabo yilokho kuphela esinakho Awu lobo ubusuku umhlangano omkhuleko noma hayi ubusuku umhlangano omkhuleko kodwa lolu uhlobo lweqembu lobuvangeli lapha sithanda ukubeka izwi futhi mhlawumbe ngizothanda ukukhuluma kini kulobusuku emizuzu embalwa abaningi benu abazothanda ukuphenya embhalweni Awuniyazi yini into eyisimanga lokho kuvuleke nje kukho kuyo indikimba ebengizoyifunda yebo mnumzane isimanga lokho bekungaba seCorinthe kuqala isahluko seshumi nanye namanye amanothi ebengiwabhale phansi lapha ndawo ndawo phakathi lapha ebengicabanga ngawo uma ingakuthola njengamanje kwaba seCorinthe kuqala isahluko seshumi nanye ngukhona khona lapha yebo mnumzane manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni asisondele kumqalisi niyabo oyizi
ask for mercy and for his blessings
ukuze sicele sihawu nezibusiso zakhe sisatadisha yena oyizi
let us pray
Asikhuleke.
Oh Lord God.
Oh Nkosi uNkulunkulu ogcwele umusa nesihawu.
Who has been willing
to vuma unyaka wonke emva kokuba umuntu esonile futhi wabeka umgodi omkhulu phakathi kwakhe nawe. No angeke aweke azibuyele yena.
He was absolutely
Ngokoqobo wayelahleke nya engenandlela yokubuyela emuva.
But the God of
kodwa uNkulunkulu we ogcwele umusa wonke wavuma ukuthatha isibambiso endaweni yakhe wase eyambuyisa. Lokho kuphuphumise izinhliziyo zawo wonke owake waziwa nguwe Nkosi. Wakwenza kanjani othandweni lwakho olukhulu nomusa ukuba uthathe isibambiso. Futhi njengoba sisanda kuqeda ukukuveza,
Lord, it's on that substitute that
Oh, sikukuleso sibambiso esincike kuso kulo busuku. Lowo owafa esikhundleni sethu thina zoni.
That righteous one who
Lowo olungileyo owethweswa ukungalungi kwethu phezukwakhe.
It is in him that we trust.
Sithembela kuye. Manje ngesizotha siza ezwini lakhe ngezinhliziyo ezikhothemeyo. Namakhanda ekuzithobeni nasekuhlonipheni nasekubongeni. Futhi sicela ukuthi uzosithumela kulobusuku umusa ngomoya ongcwele. Futhi uzosipha isinkwa sokuphila esisidingayo ukuba sisiqinise. Wazi khona impela esikudingayo. Futhi siyazi ukuthi usethembisile ukuthi uma singacela sizokwemukela.
We would remember tonight.
Sizokhumbula kulobusuku Nkosi bonke labo esaziyo ukuthi uyagula futhi bayadinga ukuthi umusa kaNkulunkulu bazowuphiwa uvame kakhulu.
And Father, we pray for those who have fallen away.
Futhi Baba sikhulekela labo abawile ukuthi leli holide lizayo lizoletha isikhumbuzo enhlizweni yabo ukuthi kusukela lapho abake baba khona futhi bawela emkhathini ongaphandle kwenhlanganyelo yakho.
uNkulunkulu
sikhulekela ukuthi bazobuya siphe khona Nkosi. Babuyele ebandleni embuthanweni wezibulo. Babuyele emumva lapho okukhona khona umusa nesihawu nothando nobubele nokuphiliswa kwemiphefumulo yethu, umqondo wethu nemzimba wethu. Siphe khona Nkosi. Busisa izwi lobusuku. Siqinise sonke futhi usiphe okwezibusiso zakho njengoba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje okwemizuzwana embalwa nje ngizothanda ukuba nginicele kubani nake kwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nanye ivesi lamashumi amabili nantathu, lamashumi amabili nane nelamashumi amabili nanhlanu. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nengane nika khona. Ukuthi iNkosi uJesu ngalowo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa. Wabonga wasithephula wathi thabathani futhi nidle. Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha futhi emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esitsha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo kuba ningikhumbule. Ukuba bengingakubiza lokhu nje ngendikimba encane engithanda ukukhomba kuyo, bekuzoba yilokhu ukukhumbula iNkosi. Kuzwakala njengobusuku noma umlayezo obufanele ushunyayelwe ngesonto eledlule esidlweni sakusihlwa seNkosi. Kodwa ngifuna ukusondela kuwe nje ngolunye uhlangothi oluncane olwehlukile. Imizuzu embalwa sisaqoqa imicabango yethu ndawonye nasekukhonzeni iNkosi. Besingakwenza kusobala siqale ngetafula leNkosi ngoba leyo yindawo enhle lapho esikhumbula khona sonke. Sikhumbule iNkosi etafuleni layo okungukuthi ngempela indikimba ikhomba kulokho.
We are to take the cup and
Kodwa lokho uPaul wathi sifanele sithathe isitsha nokuphuza igazi nokudla isinkwa esihlanzekile ekukhumbuleni ukukhumbula asenzela khona. Futhi lapho nikwenza nifuna ukukwenza kube ngokwejwayelekile nje yonke into, nifuna ukuza ngempela nikhumbula iNkosi yabo.
Remember that it was his grace and His mercy.
Nikumbula ukuthi kwakungumusa wayo nesihawu sayo futhi lokho kodwa okuninika ithemba kuphela eninalo. Akunandaba ukuthi niyoke nenzeni, akukho lutho ndawo nangaziphi izindlela okungasondela eduze kwalokho enakwenzelwa nguKristu. Ngike ngaba nesehlo esidabukisayo kuleli viki, kepha nokho esiyinkazimulo ngingasibiza kanjalo. Ngingcwabe umfo wethu owake wahlala nathi lapha, futhi abaningi benu bayasazi isenzeko. Bekungumfo wethu uRogers onomusa, uPastor Rogers njengoba besimbiza kanjalo, Everett. Nomfo wethu Banks Wood lapha, nomfo wethu Sotman, siyahambe kanye kanye siya enkonzweni yomngcwabo. Futhi futhi ngigibele ekhweni phandle endaweni endala lapho engamngcwaba khona kuqala cishe eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu eyedlula. Ngaleso sikhathi engamngcwaba ngaso kwakusemanzini anodaka egameni lenkosi uJesu Kristu. Lapho sedlula ebhulokweni elidala elejwayelekile lapho eTottenham, bengikhuluma nabazalwane bami futhi ngathi ngolunye usuku ngenkathi umfundisi othile wehlelo wayene netende likhulu lapho, wathi leso sidlamlilo esincane ezansi lapho ebandleni lamabhaptisti esibhabhathiza abantu egameni likaJesu Kristu. Wathi uma noma yimuphi umuntu ngisho owake wabhaphathizwa ngaleyo ndlela ngeke ngisho amukeleke phansi kwethende lami. Futhi ngaleso sikhathi lapho kwenzeka kwaba khona abahlezi lapho ababekade bebhaphathizwe egameni lenkosi uJesu, futhi lowo kwakungumfowethu George Wright nomndeni wakhe. Njeba into kuphela ababengayenza kwaba ukuba bangabe besabuyela emuva. Ngakho ngalolo suku ezibukweni, wavele nje washiya umhlangano wakhe futhi wehla ukuba nje azobona nebandla lakhe lalimi lapho. Futhi ngenyukela endaweni futhi wawukade kunemvula phezulu emagumeni phezulu lapho, namasimu anodaka ayegugulekile, imingenela yawo emincane yayenze umfula iblue waba nodaka kabi. Ngaphuma ngangena emanzini efika okhalweni. Futhi omunye wabaphatheli noma abadikoni njalo wanginika iBhayibheli. Futhi ngafunda lapho uPetru athi khona ngosuku lwePentecost, phendukani lowo nalowo ababhathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthelelwa kwesono, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Kwakungalolo suku lapho uGeorge Carter ayelele ngalo lapho ezama ukuphakamisa izandla zakhe esinda kuphela cishe amaphawundi angamashumi ayisithupha nento. Wayekade asalala embhedeni iminyaka eyisishiyagalolunye nezinyanga eziyisishiyagalombili enganyakazi. Nabantu bakubo ibandla ayekhonza kulo lalithe uma noma ubani ngisho eke weza emhlanganweni wami bayoxoshwa enhlanganyelweni yabo ebandleni. Futhi ngakho kwakuyilokho kuhle okufanayo aphiliswa ngakho khona lapho. Waseke efuna ukubhathizwa njengentombazane encane yasenale eyayiphezulu lapho engangibone umbono, futhi niyayazi indaba izandla zayo nemilenze kudonsekile. Futhi ngangena embonweni namandla kamoya abeka izandla phezu kwakhe futhi nango ephuma futhi waphiliswa. Futhi ngakho wayekade ekhonza kulo lelo awu kwakuyibandla lamamethodisti. Umfundisi wamamethodisti umfowethu Smith kwakunguye owayemi ogwini nebandla lakhe. Ngase ngiqala kubabhaphathiza eBhayibhelini umbhaphathizo wamaKristu. Futhi kwathi ngesikhathi sengibhaphathize abantu abahlanu noma abayisithupha, kwathi khona manjalo emiga nehele ladilika lapho egumeni. Nakho kuza leso sigejane samamethodisti siya khona phansi sigqoke nezingubo zaso ezinhle ukuba sibhaphathizwe egameni lenkosi uJesu. Kuthi ngamunye ngamunye amanenekazi egqoke usilika wawo omuhle nezingubo zasehlobo ephuma ejabula kulolu daka esula ubuso nezinyembezi nopende emlonyeni ugezeka ephuma ezokwenza enza ukuvuma nokubhaphathizwa futhi ohambisana leso sigejane eqatha emahlomba abanzi uhlobo lokugonda izinwele lwe-GI ubuso bubanzi indoda ebukeka isigadlaba yaphumela lapho igqoke enhle isudu yayo yendwangu ehlaza sibhakabhaka yathi nami futhi sengenze isinqumo sami. Lo kwakungubusty Rogers engatshelwanga muntu lutho lapho ngamngcwaba egameni lenkosi uJesu Kristu phezu kokuvuma kwakhe. Futhi ngeviki ledlule ngimbeka phansi kwesoyi laseMilltown. Futhi ngakhuluma entshumayelweni ngokuthi ukuphelela kokuvuka. Ngangikade ngiyisithunywa senkolo futhi ngibona onkulunkulu abehlukene nezazi zokwazi izimfihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona. Futhi kunjalo noma yini okwakho ngaphandle kobuKristu kungukwazi kwezimfihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona kuphela. Ukuthi bawukhola kanjani lokho okunye?
The great creator.
Kodwa umdali omkhulu owenza okudaliweyo kuzofanele kube khona umdali uma kukhona okudaliweyo futhi uma kukhona okudaliweyo kwenziwa ngumdali futhi noma imuphi umsebenzi womuntu ubonisa yena uqobo ungumbazi omuhle wenza umsebenzi omuhle uyakha futhi uma engumakhenika omuhle wenza umsebenzi omuhle umsebenzi wakho kuphela ubonisa wena lokudaliweyo kankulunkulu kubonisa unkulunkulu futhi unkulunkulu wenza yonke into ngenhloso futhi yonke into esebenzela inhloso kunkulunkulu uma ifa inokuvuka. Ngitshele into eyodwa futhi ngethula izinto eziningi njengezimbali nezihlahla nokuthi ilanga liphuma kanjani ekuseni ingane encane ezalwayo libuthakathaka imisebe yalo ngisho ngeleshumi ngolibhungu futhi ngeleshumi nambili inqoli ikhanya ngamandla alo ngobuhle bowesifazane noma bowesilisa futhi cishe ngelesibili inqoli ntambama selifana cishe nami bese kuthi-ke cishe ngelesihlanu ntambama selifana nomkhulu lilele phansi futhi ekugcineni imisebe yalo iyaphola emhlabeni bese liyafa. Ngabe lokho ngokuphela kwalo na? Lisebenzele inhloso kaNkulunkulu. Livuse impilo ezithombo lapho liphuma linqamula umhlaba. Zonke izitshalo engabe zifile ngaphambi konyaka lisivusile. Ngabe lokho ngokuphela kwalo uma lisebenzela inhloso kaNkulunkulu na? Liyaphuma futhi ngakusasa nokuphila okusha. Sonke isihlahla senza okufanayo yonke into inyanga izinkanyezi isimo sokuhamba kwelanga kanye nezinkanyezi yonke into iyethembisa kuthi uma umuntu esebenzela inhloso kaNkulunkulu kukhona ukuvuka ngempela nje njenganoma yini. Into kuphela enidinga ukuba niyenze ngokuthi uNkulunkulu nje ulindele ngesikhathi njengoba nje enjalo manje. Amakembe amakhulu asanda kuwa nje esihlahleni awanjalo lapho khona obomvu oluhlaza tshani ohlala sibhakabhaka onsundu yonke imibala ehlukene esifubeni ezikhulu somhlaba lapho imvelo kaNkulunkulu ibilele ifile phansi kwawo uNkulunkulu wavele nje watshala umqulu wakhe wezimbali. Kodwa uyazi uma etshala umqulu wezimbali kukhona ukuvuka entwasahlobo. Kona-ke izwe lizofanele nje lifike lizungeleze emkhondweni walo lize libuye libe kanye nelanga ngofuthi futhi lizovuka emngcwabeni wezimbali. Ungasho neze ukuthi lokhu ngokuphela? Kanjalo namacembe ensundu esahleni lithi ngokuphela. Into kuphela esifanele siyenze isikhathi sendingilizi kaNkulunkulu ukuba ihambe intante kuze kube isikhathi sokufika kwendodana kaNkulunkulu. Futhi zonke izidalo eziphilayo ezake zafela kuKristu ziyovuka futhi ebukhoneni bakhe zikhumbula yena. Oh, uma sengifika ekupheleni kwendlela yami ngifuna ukufa ebukhoneni bakhe ikhumbula yena ukuthi ungukuvuka nokuphila. Uyilowo. Manje nake lapho siza etafuleni lenkosi itafula lenkosi njengoba ngikuchazile lapha ngaphambili alisiyo sikholwa ukuthi lokho esikubiza ngesidlo ngokuthathwa kwesinkwa sibeka ungafanele okungafanele sibeka into efanele entweni engafanele akusiso isinkwa esisemqoka akusilo iwayini elisemqoka leso isinkwa esihlanzekileyo newayini kodwa into eyiyona yona ngokuthi ukuthi communion kusho ukucoxa no futhi ekukhulumeni naye simkhumbula ngicabanga ukuthi kuyisikhathi esibusiseke ukuze dlula zonke senkonzo niyabo wonke amahoro empilo yethu afanele abe isidlo isidlo nenkosi sifana nendawo enamanzi ogwadule sifana nesiphethu phansi ngaphansi kwechibi labo khona umhambi efika khona ame bese phuza amanzi aze acime ukoma kwakhe lokho ngokukhumbula inkosi ufike ngokohlelo lwetafula lakhe lapho khona isihambi esedlulayo esigogobeleyo lapho emhlabeni kanye nathi sikanye kanye ukuthi singeza ngasetafuleni lakhe futhi lapho siphuze okwezibusiso zakhe nokomusa wakhe nokwezwi lakhe enhlanganyelweni sizungeze izwi lakhe kuze kuthi imiphefumulo yethu eyomile yeneliseke bese-ke sisuka endaweni yokukhonzela sihlumelelisekile senelisekile siphume siyodiba nezinkinga zasogwadule futhi izinkinga zogwadule lwempilo yebo indawo enamanzi ogwadule sizihlumelelisa sizenza thina uma somile ufanele kube njalo kuwo wonke umkhonzi kusethi kukhona kuwo wonke umkhonzi weqiniso ukuthi bayakulangazelela ukuba babe ndawonye kukhona okuthize mayelana nenhlanganyelo engeyobo unkulunkulu iyalwe ngunkulunkulu futhi ingcwele icwebile nabangcwele bawamele njengoba udavide asho ukuthi umphefumulo wakhe womele unkulunkulu njengoba induzele yenza emanzini omfudlana inyamazane encane nezimpondo ezingamagatsha elimele edluthulwe iziqephu izinja ezinkulu ohlangothini lwayo futhi idluthulile kuyo futhi imile ilangazelela ibhekisisa lapho ihogela ngomuzwa wayo unkulunkulu ayinika wona iyakwazi ukuhogela amanzi amamayela futhi iphakamisa ikhanjana layo emoyeni lapho yopha ukuphila kwayo futhi iyazi uma ingake ifike kuleso siphethu ukuthi ingaphila akekho-ke ozoyibamba ngaleyo nkathi ingake ize ifike emanzini iyodlala ngazo zonke izinja ongazibeka emva kwayo ngoba iyazi ngokuba iyazi isidala mthombo onikeza ukuphila futhi uma ibandla lifika kuleyo ndawo lapho lo Kristu esha kukhulu kakhulu kithi ukuthi siyakomela ukungena ebukhoneni bakhe futhi sinomunye nomunye kungumthombo onika ukuphila akukho debeli ongake aze akunqumele ngaphambili ngisho nokufa uqobo lwakho kuyehlulwa lapho ithemba elinjepho indawo enjepho sizihlumelelisa futhi ngokwenze njalo sikhumbula ukuthi uKristu kwaba nguye owenza kwenzeka ngenxa yethu kwaba nguye owasenzela lezi zinto sifanele simkhumbule ngokuba khumbulani kwathi sisengabafokazi futhi singenankulunkulu abezizwe sithathwe izithixo eziyizimungulu kodwa khumbulani uKristu akafelanga iJuda kodwa sonke isidalwa sesizwe sika-Adamu esiyuleyo uKristu wafa njengoba siza ukuzomkhumbula esiphethweni sakhe sesidlo. Kufanele kusikhumbuze emumva ngesikhathi njengoba u-Israyeli ayenjalo ekuhambeni kwabo. Futhi bayafika nokho bekuwo impela umuntu omsebenzi besendleleni yabo besuka eGibhithe beya ekukhululweni kwabo beya ezweni lesithembiso. Futhi kuso impela isenzo somsebenzi bahamba ngaphandle kwamanzi. Futhi kwakomile ngazonke indawo konke phansi kwawo onke amagquma ukuthi lapho okwakufanele kube khona iziphethu zazingekho. Futhi babebhubha okwadule. Kwase kuthi-ke nakho kuqhamuka idwala. Ukuthi uMose walishaya leli dwala futhi kulo kwaphuma amanzi amaningi kakhulu. Wonke umuntu owomile, wonke owesifazane owomile, umntwana noma ngisho sonke isilwane esomile sasikwazi ukuphuza amanzi amaningi kakhulu. NjengoJohane wesithathu eleshumi nesithupha indikimba yeyigolide eBhayibheli wathi,
as God so loved the world, he gave his only begotten
Son. NjengoNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe yodwa ukuba yilona lokholwa okholwa agcothe ayikhumbule akayikubhubha kodwa uyoba nokuphila okuphakade.
Remembering Christ was our rock.
Ukukhumbula ukuthi uKristu wethu wayeyidwala elashaywayo ukusindisa izwe elibhubhayo, abezizwe ababhubhayo, umJuda obhubhayo, izwe elibhubhayo.
Christ gave forth his life in
uKristu wanikela ngokuphila kwakhe ngokuningi kakhulu ukuthi wonke umuntu oyelambile nowomile, kwasho umprofethi, bekani wozane emthonjeni nithenge kimi ubisi noju ngaphandle kwentengo. Wozani ngoba isidlo, wozani nikhumbule iNkosi. Ngingacabanga ngokukhunjulwa kweNkosi futhi endaweni yokuhlumelelisa emthonjeni othiwa iBeer Lahairoi, okusho ukuthi ngolimi lwesiHebheru umthombo walowo ophilayo nongibonayo. Wakari akaqondanga nokho wayesemsebenzini ayewumiselwe ngo. Akaqondanga wahlulela ngokungesikho futhi waxoshwa engenandawo angaya kuyo enomntwana obhubhayo namanzi aphela ebhodleleni. Nomfo omncane wayekhala futhi yintiziyo kamama kuphela eyayazi ukuthi kwakusho ukuthini lokho kukhalela amanzi lapho ulimi oluncane luvuvukana nezindebe zakhe zomenkwe nengane yakhe ilokhu iphela amandla njalo nje. Waxoshwa ekhona impela emsebenzini ayewumiselwe engenandawo angaya kuyo. Wahlala engenawo yena uqobo waze waqononozela ithonsi lokubhina ezindebeni esezomenkwe nebhodla laselomenkwe wase elibeka phansi waqala kuhamba nomfo omncane empongolozela amanzi futhi wayelokhu ephela amandla ephela amandla futhi kungumntwana wakhe oyedwa zwi. Akungabazeki ukuthi inhliziyo yakhe emsulwa yayikhala, oh Nkulunkulu gezelela gezelela. Futhi wayengeke akwazi ukukumela ukubuka ingane ifela ezingalweni zakhe, ngakho wayilalisa phansi kwesihlahla. Wayesahamba cishe ibanga lokuphonsa umtsalo mhlawumbe amayadi ayikhulu noma ngaphezulu. Wayesebona umuntu omncane wayesegudla phansi futhi lapho uqala kukhala izinyembezi. Oh, emangala yini uma enze lokho obekufanele? Yini lento ifike phezu kwakhe na? Izikhathi eziningi sicabanga lokho ngokugula kwethu nezinhlupheko, niyabo? Kodwa mhlawumbe konke kwenziwa ukuba kukhombise umusa nesawu. Futhi esacabanga wezwa ukukhala okuncane kokuquleka lapho kuya ngokushabalala ekugcineni ngenxa yamanzi. Wezwa iphimbo likhuluma futhi lathi, yini ukhale izinyembezi na? Ukhalelani izinyembezi na? Futhi wabheka phezulu futhi wabona umthombo uphethuza. Isiphethu esinjepho sokuhlumelelisa. Pierre Lahaire. Ngingahle ngikubize lokho ngokungesikho. B O E ababili R L A H A I R O I.
Which means the well of him.
Okusho ukuthi umthambo walo ophilayo nangibalayo.
Him that can't die.
La gafa uMelchizedeki uEl Shaddai.
Him that liveth and seeth me.
La pilayo ngibalayo. Hayi izidingo zami ungikhumbulile. Futhi lapho ungikhumbula lapho nami ngimkhumbula.
And I know that he liveth and he has sprung.
Kuli ngiyazi ukuthi uyaphila futhi uphethuzise lapha ogwadule lomthombo.
Oh
singakusebenzisa lokho emlayezweni wehora khona manje. Wayelusuku manje.
When the desert of the church.
Lapha ugwadule lwamabandla olwamahlelo nabashumayeli bevangeli lokuhlalisana nezimpashini zezwe. Ungalinga siyayela futhi kwahlela futhi kwadideka.
Then to think that there stands again.
Ucabanga ukuthi nakho kumi futhi kulobusuku emthonjeni wakhe ophilayo nongibonayo.
That's what remembering Christ.
Yilokho ukukhumbula uKristu kufanele kukusho kumkhonzi.
Oh, she was misunderstood and was cast out.
Akakondwanga futhi waxoshwa.
When he was here on the earth, I am the living waters.
Amen. UJesu wathi ngenkathi elapha emhlabeni, ngingamanzi aphilayo, ngingamanzi okuphila. Uthi ngifuna ukudonsa omunye umcabango omncane lapha ofika emqondweni wami.
When Jesus was on trial.
Ngenkathi uJesu equliswa icala, futhi kungenganxa yalutho kuphela ngenxa yokubhuqa, wathunyelwa esuka kuPilato. Waya kuHerod. Manje uPilato wayengadingekile ukuba enze lokho. Futhi niyazi lapho ezama ukuhlamba izandla zakhe kukho. Kodwa uma eke waba sesandleni sakho, ufanele wenze isinqumo sakho. Ngeke kuphushele komunye umuntu. Nguwe njengomuntu ngamunye. Kodwa yena wathunyelwa kuHerod ukuba nje kwenziwe isibhuqo. Ngoba wayenegama phela. Lokuba ngumenzi wezimangaliso nokunjalo futhi wayeyisilahlwa ebandleni. Ngakho uPilato uqobo lwakhe wacaba ngokuthi uzovele nje amthumele ngale kuHerodi futhi mhlawumbe kwakuzekwe ukuthi ukuqondisa igubu elidala ababenalo bemelene bodwa. Futhi ngakho uJesu wathathwa waweliswa imigwaqo futhi wehlela ezindaweni waze wadibana nenkantolo enkulu uHerodi.
And when he met Herod and Herod
futhi lapho edibana noHerodi noHerodi wabezelayithuba lakhe akuyilaya kuphela nje.
How foolish can a man be?
Umuntu angaze bayisiwula kangapho.
If Herod would only
Herodi kuphela wayazi ukuthi wami phambi kwakhe kwakungukugcwaliseka kwabo bonke abaphrifethi bamahebheru besite nebandla lezwe elamaphambi kwakhe ukugcwaliseka kwaso sonke isazi nomprofethi owake wakhuluma. Ithuba elalizokwenelisa inhliziyo yakhe eyisoni ngomusa nesihawu. Wayengumuntu oyisiwula kangaka pho. Kepha nokho akasiso isiwula kakhulu njengendoda yanamhlanje evezelwa into efanayo. Ngoba sibe neminye iminyaka ezinkulungwane ezimbili zokufundisa kwakhe nesihawu sakhe. Kodwa kuyinto ekula kangakanani ezwe nguHerodi lapho emaphambi kwakhe futhi akangamcela neze ukuba abe nomusa nesihawu. Akangakucela neze ukuxolelwa kwesono. Akazanga neze ukuthi omi angicabanga ukuthi indoda yaqonde ukuthi omi phambi kwayo kwakungumuntu onje. Ake sikuyeke lokho kucwile umzuzu. Ngoba indoda yayingenalo igama elinjalo kwezenhlaliswano lenhlaliswano enkulu emileyo lezinhlangano ezehlukene namaklabhu nokunjalo ayezihlanganise nawo. Wayengenalo igama elinjalo. Kodwa wayenalo phakathi kwabantu ababelazi iBhayibheli futhi besazi isithembiso.
May I go a little stronger?
Futhi ake ngihambe ngithi ukuqinisa kakhudlwana. Labo abamisela ngaphambili ephiyo phakade bakuqonda ngesikhathi nje emalapho. Kodwa uHerodi wayengakufundanga lokhu, akazange akwazi.
What a sad thing.
Into edabukisa kanjepho. Bonke lokho abaprofethi ababekhulume ngakho iminyaka ezinkulungwane ezine.
The fulfillment.
Ukugcwaliseka kwakukhala kwezwe kumi phambi kwakhe. Lapho ebukhoneni bakhe kumi konke ukugcwaliseka. Futhi njengoba ngingahle ngisho lokhu futhi, sicabanga ukuthi wayeyindoda eyisiwule ngoba wenza isinqumo esiwubule. Ngokubani yaqaphela akazange neze amcele isihawu.
Wamcela
ukuba ambungaze.
Oh,
ngizwile ukuthi ungumenzi wezimangaliso.
He asked for entertainment.
Wacela umbungazo esikhundleni sesihawu. Ilokho izwe namhlanje libuya liveza sona impela isinqumo sikaHerodi.
When they see the miracle
of Christ, all this mangaliso, eza ikafanayo namhlanje, naleyo ayenzayo ngaleso sikhathi, futhi izinto kuphela abazifunayo, ake ngikubone wenza ukuthi nokuthi. Nethi uHerodi uyoba nendawo embi yokuma na? Indoda yalolu suku iyoba nendawo embi uwedlula zonke yokuma. UHerodi waba nolwazi lwesipiliyoni lweminyaka ezinkulungwane ezine abaprofethi nezazi.
We've got 6,000.
Sinazi kulungwane eziyisithupha. Sinokufundiswa okukhulu kulokho bona ababenakho ngaleso sikhathi. Impela. Into enje okwayenzayo. Kunjalo nanamhlanje. Into efanayo. Kwakuyini indaba na? UHerodi akazange akuthathe ngomcabango ojulile. Akazange ame ukuba anakisise.
That's the way with the people.
Futhi kungalewo ndlela ngabantu banamhlanje.
They see this great something.
Bayayibona le nto enkulu ethize. Ibenze bekthuka. Kodwa abami isikhathi eside ngokwenele.
They're trying to listen to some.
Bazama ukulalela oraba bathize. Noma omunye usiyazi wezenkolo. Olichaza agele kakhulu.
And yet.
Ganako! Kanjani mangicabanga kaJeffersonville? Kangangithanda kangakanani ukunifukamela njengesikhukhukazi senza emazinyaneni aso. Kepha anivuki. Kangangi nginibuthela na! Kangangi ngenza lokhu! Indawo yasengadini lapho zonke izizwe bezifanele zithutheleke ziyongena khona. Kepha anivumi. Yebo? Manje niyabona ukuthi yini uHerodi ayezoyikhumbula ngalolu suku na? Ithuba lakhe elihle walidicilela phansi. Futhi ngale yadawudawu ezindaweni zabayahlukayo kulowo busuku. Uyakukhumbula akwenzayo ngalo. Isikhathi asisekho manje. Masingakuvumeli lokho kube kithi. Lesi yisikhathi sokuvakashelwa kwethu.
Let's remember Christ.
Masikhumbule uKristu ukuthi nguyizolo namhlanje naphakade. AmaHebheru 13 elesishiyagalombili. Ningalindi kuze kube izindawo zangaleya kwabalahliwe kulelo zinga lapho eningeke nangene kukhoneni kaNkulunkulu nesikhathi senu siyisemhlabeni.
And a nightmare of horror.
Ekushaya sabayo. Ekwesabela kukhulu. Niyokhumbula ukuthi nake nabane ethuba futhi nalenqaba. Abantu abasha mabakuqaphele lokhu. Bonke mabakuqaphele. UHerodi akazange akuthathe ngomcabango ojulile. Isenzeko sakhe kuphela wacela kuphela ukuba abungazwe. Nokuthi uJesu enze uhlobo oluthize lwecebo lokuphamba akhiphe unogwaje esibhokweni noma niyazi noma into ethize. Wacabanga ukuthi angahle akwenze ngenye indlela wakuthatha njengomlumbi. Sizwile ukuthi uyakwazi ukwenza imigilingwane. Ake ngikubone wenza umgilingwane wakho manje. Uthi bangisho lokhu ngenhlonipho. Kodwa kungakabi lapho labo ababizwa ngabefundisi balolu suku bethe khona. Uma ekhona umoya ongcwele, uma ukholwa ukuthi umoya ongcwele ufana nje njengoba kwakunjalo ekuqaleni, ake ngikubone uthatha usibanibani omdala ngapha noma lokhu olona wesilisa ngapha, lona wesifazane ngapha, ngizohamba ngibalande, ake ngikubone ukwenza. Ngabe bayaqonda yini ukuthi lowo ngumoya ofanayo qhabo abaqondi owathi kuJesu, uma uyindodana kaNkulunkulu thatha yenza lamatshe abe izinkwa. Uma uyindodana kaNkulunkulu sitshele ukuthi ubani okushaye ekhanda. Uma ungumprofeti sitshele ukuthi ubani okushayile bemboze ngendwangu ebusweni. Bamshaye ekhanda base bedlulisa induku komunye bathi sitshele uma ungumprofeti sitshele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa ke. Sitshele uma uyindodana kaNkulunkulu. Sikhothe ezinhlizweni zethu uma uyindodana kaNkulunkulu yehle esibambanweni futhi sizokholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Angazi noma abantu abaningi namhlanje bobabili wesilisa befazane abasha nabadala abamile yini endaweni efanayo.
And you're going to remember someday.
Amen. Futhi nizokhumbula kalilaga. Wathi ngani zabukhwela bakhe? Ebtojani wakhe. Wuthi nanifuna ukubona umgilingwane noma nanifuna ukubona icebo lokuphamba noma enye into ethize obekuzongenza ngilikholwe. Mangizokhathazela emhlane wami, mangenze lokhu noma lokho ngizolikholwa. Yabo amadlingozi athile. Ngokukhonza izithombe yokusobala. Mange niyazi uJesu washo kwesinye isehlo. Wabuza umbuzo. Ngithanda ukubuza ibandla kulo busuku lokhu.
Jesus said, "Why?"
UJesu wathi, "Ngani? Ngani? Ningibizelani ngenkosi yenu kepha ningazenza izinto enginiyala ukuba nizenze na? Kungani ningibize ngenkosi kepha ningagcini izwi lami na? Yini ningibize ngenkosi kepha niphika izinto enginiyale ukuba nizishumayele futhi nizifundise na?
What is it?
Kuyini na? Kwenziwa yini na?
It's because it's some denomination.
Kungenxa yokuthi isingalithize lamahlelo limi phakathi kwabo nezwi. Kuthi noma yini ema phakathi kwakho noNkulunkulu isitixo ithatha indawo kaNkulunkulu. Ningibizelani nithi Nkosi.
Lord means
ukuthi Nkosi kuchaza ubunikazi. Inkosi ingumnikazi wempahla.
And if God owns me,
futhi uma uNkulunkulu ayengumnikazi wami, uma ngikwakhe, wase eyangijikisa ngolunye usuku ngisemgwaqeni okungesiwo futhi wangibizela inhloso yami engizoyenza ngaphandle kokuthi ngidwalise isifiso sakhe njengoba enza ngoPetro.
How can I
ngayenza kanjani enye into kunokuba ngigcine izwi lakhe na?
What do you call me, Lord?
Ningibizelani nithi Nkosi.
I will call another fellow here.
Ngifuna ukubiza omunye umfo lapha. Sibone ngaye.
What about Judas?
Nithini ngoJuda? Uzomkhumbula ngani na?
We're talking about remembering.
Sikhuluma ngokukhumbula iNkosi.
Judas tonight.
UJuda lo busuku futhi aze angabe esab babikho uzokhumbula ukuthi wathengisa bakhe.
He sold Jesus for personal gain.
Wathengisa ngoJesu ukuba azizuzele yena. Sihlekise ngaye uJuda. UJuda.
We say he was a filthy.
Wayengumfana ongcolile, omubi, akafanele ndawo noma emphakathini.
He isn't fit.
Akafanele izulu. Ngani? Wathengisa ngenkosi yakhe. Emva kokuba esenalo ithuba lokuba ngisho nokuba abe ngumfundi ukuba abe ngumpastori ubizo lukhulu kwedlula konke eBhayibhelini olwedlula umprofeti. Walethuba lokuba ngumpastori futhi wathengisa ngalela lungelo ukuba azizuzele yena. Futhi manje uzokukhumbula lokho, umkhumbula kanjalo kuJesu ukuthi uzuzela yena.
I wonder how many of them tonight.
futhi angazi ukuthi bangakababa kulobusuku nokho bayepulpiti nokho begqoke ingubo yekhwaya bahlahlaleni somdikoni nobathatha indawo bamphathe isikhwama umphatheli kumbe noma kungaba yini isikhundla sakhe ebandleni noma umfundisi epulpiti
and still selling his opportunity.
Ebesalokhu ethengisa ngethuba lakhe ngenxa yadumo oluqondene naye udokotela umbhishobhi usibanibani ngenxa yadumo oluqondene naye ukuzizuzela yena indoda yake yathi kimi kanye ngiyakholwa ukuthi lelo yiqiniso kodwa uma ngishumayela lokho ngizobe nginciba lapho emgwaqweni.
Do you remember the rich man and Lazarus?
Niyasikhumbula isiphebi noLazaro ukuthi sigaba sabo sokugcina nephakade labo kwaba kuphi la? Nakuba omunye wayene wayesincibi nomunye wayesiqebi.
But the picture changed one day.
Amen. Kodwa isithombe sakubona Yesu. Futhi bobabili bakwazi ukukhumbula. Ngakho abantu lobusuku bamkongoloza ngoJuda owamthengisa ngenxa yokuzizuzela yena. Kuthi abaningi kakhulu benza into efanayo namhlanje amthengisa ngenxa yokuzizuzela bona umpriesti wangalolo suku naye futhi uyokhumbula ukuthi bathengisa ngeshansi yabo ngaye
their chance to become his servant
ishadi yabo ukuba abe ingeku yakhe ukuba abe ngumfundi wakhe ukuba abe ngophendulwe nguye
they sold it for
abuthengisa ngenxa yomona onopoison oluhlaza abenomona ngemfundiso yakhe ngani ngenkathi eseneminyaka yeshumi nambili nje ubudala wayebathikameza noma ngayiphi indlela futhi bengakuqandi loko kuyilowo mesiya bebengazenzi izinto ayezenza futhi babesaba ukuthi babezolahlekelwa isithunzi sabo phambi kwabantu abaphakeme baphakama futhi bathengisa ngethuba labo futhi banecala nje njengoba wayenjalo uHerodi nelunga lebandla lanamhlanje liyafana uma babethembele ehlelweni labo nokunjalo ngalezi zinsuku futhi babesaba isithunzi sabo ukuthi babezokhishwa esinagogeni kwakuyini-ke kwakungukukhonza izithixo bekhonza isivumakholo sezithixo noma inkolo yebandla yezithixo esikhundleni sokwamukela izwe liphilayo elabonakaliswa phambi kwabo futhi balibona izwi lankulunkulu ibhayibheli lathi simbonile samphatha izidalwa zingabantu zabe ngizaza phezu kwengempela eliphilayo izwi elibonakaliswayo likankulunkulu
ophilayo washing pots and pans
futhi bavumela amasiko nezivumokholo kume phakathi kwabo bewasha amabhodo namapane into embi kanje ime phakathi kwabo noNkulunkulu ophilayo yebo wakuyini na babe badlulula
they were prejudiced against his clean
babe badlulula umbhalo evangeli lakhe ehlanzekile elingunqamla juqu ayelifundisa izwi likaBaba babe nomona ngaye babe mbandlulula futhi inqaba nje uma benayikumbulo okungukuthi besekhona esihogweni bayokhumbula yileyo ndlela abayokhunjulwa ngayo yileyo ndlela abayofanele bamkhumbule ngayo wena uthi o lokho kwakungabafarisi kukhona nenekazi elincane elalivamise ukuza kuleli bandla Oh ngiyethemba mhlawumbe abaningi benu bayalazi lihlala ezathu emgwaqweni lapha okuyizindlela lase liwile futhi njalo uma ngilibona ligijima lize kimi libeke izandla zalo kwezami mfowethu Phili mkhulekele ngihlubukile umkhonyana walo uyikhabo ngicabanga ukuthi bahlala khona enhla nemgwaqo lapha ngilibonile emoyeni ngabona umoya kaNkulunkulu phezu kwalo nalo lisina lijabula nokunjalo futhi lase liwile kade lilele esibhedlela khona maduze nje ngaphandle lapha lifa bacabanga futhi lathumela kimi ukuba ngilikhulekele lona nomkhwenyana walo belinomoya omuhle kabi kumkami lapho umkami esengencane intombazane emahlekehleke ubuso bungcolile futhi babemthengela ingubo encane noma ngezinye izikhathi ukumsiza ukuba aye esikoleni.
No matter how little it is, you can't do
it. Akona ndaba ukuthi unaye njani. Ayikho leto into eyenzela uNkulunkulu angayikhumbuli.
In so much as you have done unto me.
Njengoba nikwenzile kwabancinyane balaba abancane bami nikwenzile kimi.
And like bread upon
uthi njengesinkwa phezu kwamanzi siyobuya. Nakho kulele lona wesifazane ebandla omncane ohlubukile ekhala ebambe isandla sami.
And she I said, well, sister.
Uthi ungathi awutatewethu ngizokwenzela umkhuleko. Uthi olele emphedeni oseduze kowakhe kwakungowesifazane lele lapho ephambanise izandla zakhe engibuka nendodana yakhe encane ihlezi eduze kwakhe ethi ayibe namashumi amabili ebukeka intekenteke yesimoteni. Ngakho kungesikho ukubukela phansi uma omunye igama lakhe linguRicky, kodwa ngiqonde ukuthi kukhona awukaze ulizwe igama elinjengalelo ngezinsuku ezedlula. U-Elvis noRicky futhi igama lonyaka njeni yabo. Uma unomntwana owethwe kanjalo kubize ngegama lakho eliphakathi nendawo kanjalo noma ukwethe elinye. Kwase kuthi-ke ngenkathi yena ehlezi lapho kanjalo futhi wabuka ngale futhi ngaqala ukukhothamisa ikhanda lami futhi ngambona ebukeka ngempela wathi awulinde kancane vala lokhethini. Ngathi bengizonika kuphela umthandazo inenekazi awusilo yini ikholwa na.
She said, I'll tell you now, we are Methodists.
Lati ngizokutshela manje singaba Methodist. Futhi sifuna uvale ikhetini.
Yes, ma'am.
Yebo, ma'am. Futhi ngalivala ikhetini.
See, the same thing. The same thing today.
Niyabo, into efanayo. Into efanayo namhlanje. Babandlulule kakhulu. Wazi kanjani ukuthi intoboni yomfundisi engangiyiyo na? Ngangakaze ngimbone wesifazane.
But she probably had heard somebody say.
Kodwa mhlawumbe wazwile. Omunye athi ngangikholela kuKristwani kwabagulayo. Futhi wayefundiswe ukuphisa nakho. Wayengahlanganisa lutho lakho. Wageze izandla zakhe kukho. Wayesaba ukuthi kuzokwehlela kuye.
Don't worry. It won't.
Ungakhathazeki kungeke. Uyafana noPilato ekugeze kususa esandleni sakhe. Manje lokho akusikho ukusho noma yini ngokuyihlazo mayelana nabantu abangama-Methodist. Lowo ongowesifazane oyedwa njeni yabo, kungahle kuba kwakuyisimo sakhe. Angicabangi ukuthi bonke abantu bama-Methodist bangaba njalo ngoba ngike ngakhulekela abaningi babo. Bangibizile ukuba ngibakhulekele. Nezibonakaliso nezimangaliso kwenziwe phakathi kwabo. Akusibo neze abantu kulawo mabandla, yinqubo abaphansi kwayo kwenza lokho-ke. Kodwa wayengomunye walabo abayilolo hlobo. Kwawena uphoyizeni weso eliluhlaza phaqa umona ongenwe ngudeveli. Bengingasho okuthize emhlanganweni othize lowo wawulapha edolobheni ngesinye isikhathi futhi babuza ukuthi babengangibizeli ngani kuwo. Kodwa ngizokwedlula nje lokho ngoba ngisekhaya. Kodwa futhi nakho akukho sizathu. Ngumona nje isivumakalo ukhonza izithixo. Besingathanda kanjani uba singada ngezingelo zethu bonke. Kodwa uma ugwenywa, uJesu wayefuna ukukwenza. Khumbulani ngelinye ilanga uyodingeka ukuthi ukukhumbule lokho. Uzodingeka ukuthi ukukhumbule. Nje kungikhumbuza ubufakazi obusanda kwenziwa. Umfundisi futhi wayesekhesheni ekhuphuka ngapha ebhilidini iHaven.
And there were three men standing with them.
Futhi wawukhona indoda amathathu emina lomfundisi ekhesheni futhi ayengazi ukuthi le ndoda yayingumfundisi. Ngicabanga ukuthi ayengazi. Futhi lapho ekhuphuka onke ama ku floor yesishiyagalombili. Neyi ndoda yamqalaza umfundisi yase ithi uyazi ukuthini? Lokhu nje kusondele kakhulu ezulwini njengoba siyoze singene.
Well,
Awu umfundisi wathi ngicabanga ukuthi uqinisile.
I guess that you're right.
Ngiqakela uqinisile. Ukuba inqobo nje uma sethembele ezimfanelweni zethu. Lokhu kusondele kangangoba siyoze sibe khona kunjani. Inqobo nje uma usathembele kulokho okwenzayo. Ukhumbula lokho okwenzile.
And I'm sure that most of us know that we're not
deserving of anything. Wathi ngicabanga ukuthi uma sethembele ezimfanelweni zethu, lokufana nokuthi siyoze sifike. Hawu, uma sethemba lokho kufana nokuthi siyoze sifike. Kodwa ngithanda ukusho kuthize. Uma ngiyakhohlwa akikho, bese ngikhumbula lokho ayikho.
If I can remember Jesus,
uma ngiyamkhumbula uJesu, uma ngiyamkhumbula esempambanweni, uma ngiyamkhumbula angazela khona,
futhi ngikhumbule
yona ahlanza ngayo izono zami, futhi unginika umoya ongcwele ukuba ungihole khona-ke ngiphakanyisele phezu kwezinto zonke zibamba lomhlaba. Ngiphakanyisele phezu kwazo zonke izinto zasemhlabeni. Ngangena ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Lapho engingahlanganyela naye. Lapho ebukhoneni bakhe ngikhohlwa yilokho engake ngaba yikho. Ngikhohlwa yizo zonke izono zami nakho konke ngoba ngisolwandle lokukhohlwa. Ngikhohlwa yikho konke kwami okwedlule. Ngikhohlwa yikho konke futhi ngikhumbule ukuthi wangenza ngaba ngowakhe uqobo ngokufa kwakhe uqobo. Wathatha indawo yami futhi mina engangingenalo ilungelo lokuya ndawo kuphela esogweni. Wathatha indawo yami futhi wangiphakamisa esogweni wayela mina lapho futhi wangiphakamisa ngomusa wakhe omningi kakhulu kuze kube manje singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi sihlale ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu sijabula njalo futhi sikhumbula yena owasiletha ngokuphepha kuze kube manje futhi ngokukholwa ukushayisa kwemithambo emiphefumulweni yethu kusicindezela futhi ngomusa uyongithatha angiqhubekisele phambili futhi ngabehle kukholwa ngibona umbhalo wakhe ugcwalisekile bonke labaye bazi ngaphambili ubabizile bonke ababizileyo balungisisile nabo bonke laba abalungisisile ubakhazimulisile. Ngakho-ke ngalokhu emcabangweni ngimi ebandleni labantu lapho umoya kaNkulunkulu ukhona futhi baphakanyiselwa ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu bebheke ihora lapho lesi simo somzimba onyanyekayo ngokuphila komuntu esinokushaya kwenhliziyo esazokufa futhi ezoma ngolunye usuku lapho uyogugulwa khona futhi unikwe inhliziyo kamoya eyoshaya njalo sonke isikhathi esingenamkhawuko ngaphambili kwalokho ingasenakugula ingasenalo sizi ingane senakuguga kumbe noma yini.
Remember Jesus.
Khumbulani uJesu. Lapho imbiza ingasenalutho endlini futhi kungasekho fulawa khumbulani uJesu. Lapho udokotela ethi akusekho shansi khumbulani uJesu.
When the devil is tempting you.
Lapho udevil elilinga njengoba sicula iculo lethu lokusikhipha. Lapho izilingo zikuzungeza. Phefumula lelo gama elingcwele ngomkhuleko. Ukukhumbula uJesu nikhumbule ukuthi uzofika futhi. UJesu ofanayo wasuswayo kithi uzobuya futhi ngokufanayo njengoba simbonile ehamba eyongena ezulwini. Khumbulani uyobuyela labo abangabakhe uqobo. Asikhuleke.
And with our heads bowed.
Namakanda ethu ekhotheme.
I am with this little brother. Namlaze
owephuke kancane usesenhlizweni yenu. Ningathanda ukuba anikhumbule manje na.
If you would just raise your hands and some
Umani thanda phakamisani izandla zenu nje. Nento ethize eyispecial. Nkosi ngikhumbule.
As the poet said, remember me.
Njengoba imbongi yathi ungikhumbule lapho izinyembezi zehlela phansi.
Our Most Holy Father, we have immensely
Baba wethu ongcwele kakhulu sibujabulele kakhulu kakhulu ubukhona bukamoya ongcwele njengoba esikhombise izwi lokuphila
as we remember the pit from which we were hewn.
Njengoba sikhumbula umgodi esatshakulwa kuwo futhi manje sesikhishiwe kulowo mgodi futhi sabunjwa saba ngabantwana bakaNkulunkulu ngomusa kaJesu Kristu.
I remember him when a doctor looked in my face.
Ngiyamkhumbula ngenkathi udokotela engibuka ebusweni wayesethi kusasele nje eminye imizuzu embalwa. Ngikhumbula uJesu.
I remember Jesus.
Ngikhumbula uJesu.
Ngenkathi
ngise altare ngikhalela isihawu nomphefumulo wami. Wawusindwa ufathalele. Ngikhumbula umthwalo owasuka kimi.
UJesu
wasusa umthwalo wami osindayo.
A few months ago, sitting on the bench,
ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngihlezi ebhentshini ngibuka phansi ngesipopolo sombhobho wesibhamu ukuba ngidubule inkololo noSathane cishe ukuthi wacabanga leli yithuba lami manje.
And when the gun exploded and the barrel and stock and the gun action,
kulingekali sibhamu sikhuma nombhobho nomphini nokunyakaza kwesibhamu kwaya matala onke nomlilo wabhunga matala onke kimi futhi ngazama ukusukuma ngezinyawo zami negazi litshaza. Ngiyakhumbula kwakunguJesu. Ngenkathi udokotela ngenkathi ebuka futhi akangabona kulimala okwenzekile wathi into kuphela engiyaziyo ukuthi iNkosi kusho ukuthi ibihlezi lapho nayo ivikela inceku yayo ibizosakazeka ibe izicucu ngokukhuma okunje.
Oh God, how we all remember those things.
Oh uNkulunkulu sizikhumbula kanjani lezo zinto.
We come to the fountain.
Siza emthonjeni ugcwaliswe ngegazi elidonswe emthanjeni kaEmmanuel. Sibusise iNkosi kanye kanye kulobu busuku.
You know the
yayazi impokophelo nesisusa emva kwayo yonke inhliziyo ephakamise isandla. Uyasazi sifiso nesidingo futhi njengenceku yakho Nkosi ngiza nabo na phezulu ngaphandle kwalethabernakele manje ngokukholwa siyahamba ngaleya kwamafu nenyanga nezinkanyezi nomthala omhlophe futhi manje sifika ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi okwendlaleke phambi kwami i-altare legolide phezu kwalapho ulele umhlatshelo esiwukhumbulayo uJesu. Owathi nje celani kubaba noma yini egameni lami ngiyokwenza. Ukukholwa kwethu makungehluleki Nkosi, kodwa masikhumbule ukuthi siyakwemukela lokho esikucelayo uma sikukholwa. Njengoba sikhumbula ukuthi uJesu wafa ukuba asilondele khona nokukwenza kube yisiqiniseko. Nkosi, siyabona ukuthi uyasandisa isakhiwo sethu. Kwakunguwe owasenzela lokhu, osipha lokhu ukunwetshwa kwelendlu yokukhonzela. Kodwa siyazi ukuthi kwakunguwe Nkosi owasipha lendlu yokukhonzela ekuqaleni. Siyakhuleka ukuthi uzoyibusisa lemizamo. Nkosi, sikhulekela umfundisi wethu umfowethu Neville. Inceku yakho ethembekileyo ezithobile nenomusa. Iyavuma ukukhonza noma kusiphi isikhundla. Akunandaba uma kusesihlalweni esingemuva noma uma kungukuhlanza indlu yokukhonzela. Noma ikuphi lapho omdinga khona, lapho ufuna ukuba yithuluzi ukukhonza wena noma ngabe ubiza kuphi, siyakhuleka uNkulunkulu ukuba umbusise.
uNkulunkulu,
lokhu kuvivinywa okukhulu engisanda kuphuma kukho, nalabo abaphatheli abame nami naleli bandla elingikhulekele futhi ekugcineni ukunqoba kwafika.
Oh
uNkulunkulu, ngiyabakhulekela. Ngiyabakhumbula nabo Nkosi futhi ngineqiniso ukuthi nawe uyabakhumbula. Khumbula izibusiso obeyizona kithi. Uthi siyalikhumbula izwi lakho ukuthi awusoze wasishiya, awusoze wasiyeka. Ukuguga akuyikwenza lutho kukho. Usayo lokhu usikhumbula lapho izwe lingeke lisaba khona nesikhathi siyoshabalalela ephakathini. Ulotshwe into enjengalena, umama angayikhohlwa ingane yakhe esancelayo na? Ngingeke neze nganikhohlwa. Nikhohlwe ezintendeni zezandla zami eziphikile ezaqopha igama lethu. Siyazi ukuthi uyasikhumbula Nkosi, ukuthi kwangathi ungaba sezinkumbulweni zethu ezithandekayo kakhulu njalo. Njengomsindisi wethu, umphilisi wethu, Inkosi yethu, isithandwa sethu, ukuphila kwethu, ukukhanya kwelanga kwethu, ukonke kukho konke kwethu. Lo mthombo onganakuqedwa umusa kaNkulunkulu nothando kithina zidalwa ezingabantu eziwile zomndeni ka-Adamu.
Granted, Lord, as we commit ourselves to Thee now, going from the tabernacle tonight, remembering
Jesus. Amen.
Do you remember Him?
Niyamkhumbula na?
You love Him?
Niyamthanda na?
Now I think, in our little
manje ngicabanga ukuthi emlayezweni wethu omncane owephukile singasho lokhu.
UPaulo
wathi noma yini esiyenzayo sikwenza emoyeni. Ezintweni zonke sifanele simkhumbule. Asingenzi isinqumo size simkhumbule. Asingenzi lutho ngoba kuyoba ngokwengqondo. Uma isitha sishaya ngasesihlathini esisodwa, asikhumbule ukuthi wenzani ngaphambi kokuba siphindisele. Asikhumbule ukwenza kwakhe. Uma kukhona isinqumo esizokwenziwa, asilinde sikhumbule ukuthi hloboluni lwesinqumo esicabanga ukuthi wayezosenza, bese kuthi-ke leso kube isinqumo sethu. Uma sijaha, asikhumbule ukuthi wayengajahi neze, niyabo.
If we get over anxious,
uma sishabasheka ngokweqile, khumbulani uhlala ephakadeni isikhathi asisho lutho kuyena. Isisusa nempokophelo yenhliziyo yethu. Asimkhumbule.
And let's remember now as we sing this song in the spirit.
Futhi asimkhumbule manje njengoba sicula leli culo emoyeni wobukhona bakhe. Ngiyamthanda. Uma nihlala othandweni, nihlala kuNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. Labo abahlala kuNkulunkulu bahlala othandweni, niyabo. Nothando alunanzondo, uthando alunamona, uthando aluzikhukhumezi, uthando aluziphathi ngokungafanele. Uthando luhlala njalo lumnene, lumnandi, luthethelela, lunobubele. Akunandaba ukuthi abanye bamunyu kanjani, uthando luhlala luwuthando. Uthando luyisigcino somusa. Uthando lungamagcina kaNkulunkulu ngathi. Emva kokuba zonke ezinye iziphiwo nezinto sekushabalele isiprofetho sethu, izilimi zethu, kuhumusha kwethu. Konke lokho besilokhu sikwenza noma yini enye, uma kungena uthando isigcino luphezu kwakho konke, ngoba konke okunye kuyehluleka. Luyi isinqumo senkantolo enkulu, luyintika yokubophela, luyinkanyezi yasenyakatho egcina ileveli yamatilosi, luyinkombandlela esiqondisayo. Uthando luyisigcino. Asilukhumbule sisacula ngiyamthanda.
I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. Remember, He loved me and gave His Son and purchased my salvation on Calvary.
manje utadewethu esasishayela leliculo ngezinsimbi asithi nje ngobumnandi behlanganyelo sisahlezi indawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu maye thathani konke yonke into iphume enhlizweni yenu futhi khumbulani izwi likaNkulunkulu lisho njalo inceku yakhe ulapha manje nake asiphawulane nomunye futhi sithi uNkulunkulu akubusise mfowethu uma unesitha sokuma uye kuso niyabo uNkulunkulu akubusise mfowethu njengoba sicula ichorus futhi bese siphawulana nomunye ningakwenze manje kamnandi impela emoyeni izandla zethu ziphakeme manje manje sikhothamise amakhanda ethu futhi silihamishe
remembering
ulani uJesu wangithanda kuqala emthini wasekhalvari manje njengoba udadewethu elishaya ngezinsimbi kamnandi futhi kancane ngizocela umfowethu olungileyo umfowethu neveli unalo izwi ufuna ukulisho ngizocela umfowethu Collins emumva laphaya umfowethu othembekileyo omncane lapha omunye walabo esihambisana nabo uma engazikhipha ngomkhuleko
while we bow our heads brother Collins
Sisakhothamisa amakhanda ethu mfowethu Collins